Your girl, loving you ain't a responsibility. To me it's a calling. Moja tatu family.
Nimekupata, umenipata, nitakulinda we. Imi ya walk down like a tender. Nyaka Nairobi. Imi ya walk down like a tender. Nyaka Nairobi. Nuachihera, nuachihera, uwalangu we. Said you wanna be songing on the honey.
Baba, mana ndoto katimia. Na kwa kibaba nina hapa kwa koni tatulia.
Tole pururi kredu fane. Ukaone ya zati ya fangu. Mwaku peheri za masha mina wifutumu.
Vigele gele na nderemo zitande. Ishara mina wetu meriziana. Tonge karibu mamo cheze kwa maringo.
Zungulo sya chunu na mini kuimbire. Ando cheku cheku mama.
Unanifaiza siwe.
Langu huwa nimeshalipata. Ae shukuru ni Mungu. Tuka sasa di milele. Nimimirawe. Langu huwa nimeshalipata. Ae shukuru ni Mungu. Tuka sasa di milele.
Kuwa mtundu tena very naughty. Ulikuja mpenzi kani smash two coins. I'm murder in love na sitaki gambles. For better for worse girl I'm gonna stick by you.
Hata usizi kuwa brown sita kulenga. Kama kale ka selfie fan
Mombasa.
Hey twinkle twinkle little star girl. Na kupenda to the moon and back. Bingo wako astronaut. Let's go fruitful a galaxy we bring fire.
The apple of my eye. Zonguo come close. Nizi pick and feel. Pick and feel. Make your poo. Twisty kama Del Monte. I'm your shoulder to lean on. Usio gope. She does it let her tears na upper.
My love.
Na hard work.
My love.
Nita zirarua. Mwah.
Langu huwa nimeshalipata. Ae shukuru ni Mungu. Tuka sasa di milele. Nimimirawe. Langu huwa nimeshalipata. Ae shukuru ni Mungu. Tuka sasa di milele. Nimimirawe.
Red Sea. Yeah. Jabat. Make her a wone gimalichika itja class 3. Yeah. That's all I can say. Yeah, Mazak.